Wana ni cheki ki design, wana dani na life.
Wamlambiza, wamnyonyeza.
Niukatike kaina bamba mbaya.
Double the pleasure, double the pleasure, double the trouble, the trouble.
Hii ni moto boss.
I'm the king, king, king.
DJ Joe and Fonny.
Number one, I'm the best.
DJ Joe and Fonny. Double the pleasure, double the trouble.
Mashisha, lakini sasa nataka kapicha. Na huyu chali kutoka kule Juja. A cool kid mana pride of Africa.
Tumisha shika fungo wingipa. If she got a bounty ya makila. Cause she know she got the willing illa, yeah. A doctor ring a dinga. Ba-ting-a-ling-a-ling, here yeah, man a sing. You know me wanna put a ring on pon the ting. Up on the ting, wine pon the ting. A rasta man a make a gala have a have a have a have a have a.
Kama shisha, lakini sasa nataka kapicha. Na huyu chali kutoka kule Juja. A cool kid mana pride of Africa.
Tumisha shika fungo wingipa. If she got a bounty ya makila. Cause she know she got the willing illa, yeah. A doctor ring a dinga. Ba-ting-a-ling-a-ling, here man a sing. You know me wanna put a ring on pon the ting. Up on the ting, wine pon the ting. A rasta man a make a gala have a sing sing.
Sweet lady, unanifanya nina cheesy. The way you do it so easy. Aki ya mungu siyamini.
Siyamini, siyamini.
Sweet lady, nitakuona tena lini. Akuja bezu kochini. Usijifanye kuwa busy, oh Lord. Jo nataka kuja ukiwa peke yako. Amu nataka kuja pia na wenzako. Usiseme we can do it another day. Kamu nataka boom, let's do it today.
Babasamu, niko na hamu ya kukufahamu. Kwa sababu, maswali ni mengi na piga hesabu.
Chilele ordinare ya mabomu wa shababu. Mtu wa kawaida ama kitu cha ajabu.
Mapenzi halali asali chakuchali miongo. Nawe baby unifuate. Ilhali kwa hali na mali. Mapenzi makali makasi halali. Nkamate ni kupakate.
Nina cheki vile unasonga vile una move. Hiyo moshe na nimbamba how you do the kangaroo. Na miniko hapa nina zuba kama Scooby Doo. Na wadao wako pale wanataba samu tu. Sweet lady, unanifanya nina cheesy. The way you do it so easy. Aki ya mungu siyamini.
Siyamini, siyamini.
Shit lady, nitakuona tena lini. Akuja bezu kochini. Usijifanye kuwa kitu.
Mina kuchagua wewe, wewe uwe wangu. Mume wangu, baba ya watoto wangu.
Kupendwa nawe, majaliwa kukuoa ni baraka. Oh baby, I love you.
And for you, nina badili mienendo yangu baba.
Baby, for you, nina ukimbia uja
double the pleasure. Double the trouble.
No, say that she know that boy and nobody come here. Truly she deserve when we call her my dear. When you ready for your lifetime, take it right there. Me day I feel baby anytime, anywhere. Me me na yeah, me 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 na yeah. Me me na yeah, me 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 na yeah, yeah. She tell me nothing could I break her love. Never going nowhere. Me 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 na yeah, yeah. Me me na yeah, me 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 na yeah. Me me na yeah, me 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 na yeah, yeah. She tell me nothing. Chukuoni siku hizi una time.
Yo,
afadhali niambiwe sepa size. Sabu mi niko na wewe. On top of the world indoni, so baby me need you. Ukinipa tu nafasi baby utajiju. Basi wachana nao waliona wivu. Sabu mi niko na wewe.
Always if I'm an issue, sissy now and in the only tongue soon I give me to the father. Anyway, first cash we day.
Yeah, well, give you na bati juwa na pidi. Na bado siyazi choka kamwe kuta futa mi. Yeah, you play the streets number moja, me mi rasta wana nita. Sifanywa na chofanya, si wafati kama Twitter tangaza. Mini ko social kama media. Mkulima mili mana jembe ni usani na palilia. Wengi watafuata njia. Vile mama alilia nikafuata pia. Hey, kesho tuatafuta na mipango tangu jana. Mbona basi leo wanagawa kishangazwa. Kwani video basi jaja ndio director. Action uno make them realize. Ni kinda funny, unajua ni kinda funny. Kwenye karibu rafiki kageuka kwa adui. Maneno mengi, maneno mengi. Lakini bado tuna live life to the fullest. Always if I'm an issue, sissy now in the only tongue soon I give me to the father. Anyway
like a Joe Infalme party. Follow DJ Joe Infalme on Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat.
Ni propose girl ni kufise ring. Najua ziyo regular, tena zikawaida. Mimi zikudanga nyeji zitapata faida. Kako ni mekone kama vile fiber. No mine pikini utani it's a fighter. Kato kitani, uki walk, hiyo a.
Yeah.
swala, the rule, girl una swala. Na geu kama sayu na ni geu za fala. Turn over ten una ni kumbu zaga joy. Kamu dengi una ni pa joy. Sita fika faster mi ndo na toka vo e. Utapoteza sauti, utapoteza vo e.
Mama, tell me what you're feeling. Let my actions be what you're thinking.
Cause it tastes like sugar and spice and everything nice. Close your eyes, I'll make you realize you're winning in life. Yeah, you're winning in life. You taste like sugar and spice and everything nice. Close your eyes, I'll make you realize you're winning in life. Yeah, you're winning in life.
You're my girl.
Call me your number one. Baby, you can call me a super girl. Chochoteo nataka nitakupa, nitakupa. You're my man.
I wanna climb to the top of the mountain. Let you cruise on this endless sea. Open up the windows to your soul. I want you to see what you do to me. Watch my spirit melt into your arms.
Hey, ah,
haijalishi mpenda nani, elela, elela. Masnambi mpenda nani, elela, elela. Shokina laki adarani, iwe anafanya mjengo, makanga haosogi. Kukosani majaliwa, awe mvuvi au boda boda. Watau kukosani majaliwa, awe seremala muza mboga. Watau kukosani majaliwa.
She's a girl for me. I miss a nice and lovely, sweet and sexy girl. She's a girl for me.
We on fire. Niki wana yeye ni kubaya.
Can I be free? Relax and take it easy. We only get one life, so live your life. Oh, oh, fire, you know I'm right. Yeah. Welcome to paradise. Yeah. Girl, don't just fantasize. Yeah. Light up and free your mind. Yeah. So dry your tears. Daddy, don't you worry, boo boo, have no fear. Mom said, be a kazi while I'm young and strong. I said, for you, I'll be strong for 1,000 years. Stel zangu ni medley, dashwanga I'm deadly. Marapo na una movie, nashwo kwanga jetly. Singa mani MC, zangu zina message, zawa zina ziko MP. Nashwanga MC. Here I go, geuza flow, misho mwezi kuna tebe, but at least kuna dongo. Mazote watandika kunidisi, tabona vye nani amekupia this many hits in a row, row, row. Dance for me, babe. Just dance for me, babe. Dance for me, babe. Just dance for me, babe. Yeah. Mini Gina
kubwa labda tuzungumze na babako. Gari kubwa manisha anga utaitishwa za macho. Bae mtumba ukihopa ijabeba kikulacho. Vibes tunakupaka unapenda jenga haso. Lines tu sinakuja utasarenda mako. Ni like tu ataka ni meka watu moja mbaya hapo. Hii night ikwe true adi kesho jone kwa mpasho. Hii life wezi jua so tonight bitch.
Can I be free? What? Relax and take it easy. We only get one life. So live your life.
Bigger bite, don't go, I'm kujain. Unafanya nina baki, I'm zibain. Don't go, I'm kujain. Chica chicken wing, baby, bigger bite, bite. Don't go, I'm kujain. Unafanya nina baki, I'm zibain.
I say tonight, we are dunda. I say my girl, we are dunda. I say tonight,
tonight, we are dunda.
Today. I say tonight we are dunda. I say my girl we are dunda. I say tonight.
Tonight we are dunda.
Oh yeah.
Tonight we go dunda. Dunda.
Na ganya mapo me dunga.
Dunda.
Tonight we are dunda.
Dunda.
I say tonight we are dunda.
Tonight we are dunda.
We are dunda.
Sato magida nimeingia club hivi. Na kuna dema na car busy. Kwa phone kana ita cup easy. Kwani mama, what's up bana? Nikamshona itwa King Kaka. Na kuna vile umeni bamba. Wait a letter, na ulete bill hapa. Akadai kwani you think I don't do you. You can tell my friend who nyima do. Izo ni rumors ma, wachia gazeti. We kwani kunua in carpeti. Tonight I'm beba in new kaki beti. This la lays maliza in me bana.
I say tonight we are dunda.
Dunda.
I say my girl we are dunda.
Dunda.
I say tonight.
Tonight we are dunda.
Today.
Dunda.
I say tonight we are dunda.
Dunda.
I say my girl we are dunda.
Dunda.
I say tonight.
Night we are dunda.
Oh yeah.
Tonight we
are
dunda.
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 Tonight we are dunda.
Dunda.
I say tonight we are dunda.
Tonight we are dunda.
See we kunwa and enjoy the night. Shika chicken wing, baby, pick a bite. Leo see my whiskey na bigger, bigger light. Na vile kuna go, everything is alright, huh?
Baby, una bam bam bigi. Na vile una walk na kudigi. Mumeni washa kibiriti. Bigi bam bam sinifiti. Baby, una bam bam bigi. Na vile una walk na kudigi. Mumeni washa kibiriti. Bigi bam bam.
Today, I say tonight we are dunda.
Today,
I say my girl we are dunda.
Today,
I say tonight.
Tonight we are dunda.
Today, I say tonight we are dunda.
Moyo mekata
siwezi kufasi roho yangu iko mepasipo na upendo.
Moyo mekata,
moyo mekata.
Excuses, I've been na 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 na.
Ooh.
naitwa Shiro. What a mess, Nikki Flow. Kukinyesha mina nyeshanga. This land to the world, world, world. The stand alone, one woman contest. Tell the DJ please, ongeza volume. Chungonga zangu mina fenda zikigonga. Kang finally, cheki moves zangu ziko gangari. Na swaga nimebeba ndani ya dangari. Indufla na phenomenal ndio hatari. Mko tayari, yeah.
Once again, do fly delegate.
It's a phenomenal woman, number one, I'm the best.
Caterpillar, like a caterpillar.
Usiku wa manane undercover killer.
Caterpillar, like a caterpillar. The way you move your body like a caterpillar. Selena, Caterpillar. Kurogo pa chochote, stimoni Caterpillar. Selena, Carolina. White money dance for the fan of phenomena. They love the way you move your body like a caterpillar. They love the way you move your body like a caterpillar.
DJ Joan Falmy.
So fresh.
www.djjoeandfalme.com. Follow DJ Joe and Falme on Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat.
All right.
So fresh.
Ask me, so I'm gonna beat you, mama. Think he's a tuki dogo, come on, ume, inama. Nambari saba, mama, come in the messy, mama. Mbona ni tesa mama, inani washa. Navo songa faster, inani fanya. Mimi napagawa, nina safa. Navo ipapasa, nipe maji. Mama nipe dawa, go slowly. Enda pole pole. Mama please ebu go slowly. Tunde pole pole. Go slowly. Enda pole pole. Mama please ebu go slowly. Tunde pole pole.
Focus with the beat, mommy, move it with the tempo. Your body please me, I take you to the tempo. The way you run, you don't make it to be simple. The way you tease me, na smile like a dimple. Acha maringo, mami mini gringo. Kata kiuno, mami la da tingo. I got the sauce, mommy, yeah, I got the fimbo. Chaba idos, mbaga yandi kika wimbo. Her body pretty and she beautiful. Her body juicy and she edible. She is a
find your little boy. Forever mind unbreakable. Ask it, so I'm gonna beat it, mama. Think he's a tuki dogo, come on, ume, inama. Nambari saba, mama, come in the messy, mama. Mbuna ni tesa, mama. Inani washa, navo songa faster. Inani fanya, mimi napagawa. Nina safa, navo ipapasa. Nipe maji, mama nipe dawa. I go slowly, and I pull it, pull it. Mama, please, ebu, go slowly. Tende pole pole. Go slowly.
Every time you coming closer, you making me fall for you. Girl, you making me fall for you. Tell me what you wanna do to me. Tell me what you wanna do to me. Cause every time you coming closer, you making me fall for you. Girl, you making me fall for every time you coming closer, you making me fall for you. Girl, you making me fall for you. Tell me what you wanna do to me. Tell me what you wanna do to me. Cause every time you coming closer, you making me fall for you. Girl, you making me fall for you. Oh baby, come slow. Nataka nikuonjeshe mhogo. Akisha tuende kwenye kecha nikapike show. Ujue henga siyo ligi ndogo. Oh baby, come slow. Nataka nikuonjeshe mhogo. Akisha tuende kwenye keja nikapike show. Ujue henga siyo ligi ndogo. Oh baby, dance for me, yo yo. Oh shorty, dance for me, mommy yo. Oh baby, dance for me, yo yo. Oh shorty, dance for me, mommy yo. Oh baby, dance for me, yo yo. Oh shorty, dance for me, mommy yo. Oh baby, dance for me, yo yo. Oh shorty, dance for me, mommy yo. I like the way you smile, baby. I wanna take you home with me. I wanna go to downtown with you. I wanna buy you new car. Girl, it's an African love. Girl, it's an African love. And I'm in love with an African girl. In love with an African girl. I wanna get you high on African love. High on African love. Hey, I'm in love with an African girl. In love with an African girl. Oh yeah, yeah, yeah. Oh baby, dance for me, yo yo. Oh shorty, dance for me, mommy yo. Oh baby, dance for me, yo yo. Oh shorty, dance for me, mommy yo. Oh baby, dance for me, yo yo. Oh shorty, dance for me, mommy yo. Oh baby, dance for me.
Sini furahide na kuna die game.
kasindano kamejame karoro kamepiga mukoro mafisi wako chrome mbogile kimbonyoso nikajuja juvile kakothika piga deki na bado kanapiga sema teke na figa ni ya mita vile kana bend boxa na haribika akichuna mboga niko west makala kirombo sana na chesta la fusho ile design ya revenge ide ide leo ni na bide
thanks na my yanks thanks na my yanks we come tiene con la drinks na my yanks drinks na my yanks we come to sit up on a drinks na my dem drinks na my dem we come sit up on a drinks na my dem we come to
Situ pewe zile ndoro Zile zi ufanya mini go hadi moro Zile zi ufanya tunakosa mamoro Snipe morale ya msha usidoro baby Gurumisha isonge ni kuwekele kama carbon paper Leta diambo kipusa fanya mambo Hadi waya ishike mitambo Juu hii bunde imebeba mboro goto Rungu kienyeji hapana gedongo Hii bastola imebeba mboro goto Rungu kienyeji hapana gedongo Bada manado
Drinks na my yanks, drinks na my yanks, we come Tene kona drinks na my yanks, we come to Sito kona drinks na my dem, we come Sito kona drinks na my dem, we come to
Niko na kamu tu, na wengine wanadai kukamu tu Waita, leta, ziki kamu tu Marinate, marinate, niweke mutu Wamlambiza, wamnyonyeza, na malaleza Wamlambiza, wamnyonyeza, na malaleza Wamlambiza, wamnyonyeza, na malaleza Niko drinks na my ex, alifanya poa tu Kuni ex, niko hezi na kuanga tu Drinks na my ex, na mapati ya subuhi si lazima some sex Baby mama ako hapa anadai we ni ex Laleza, na mlambiza, marinate, marinate, niweke mtu
Niko na drinks na my ex, drinks na my ex, we kamu Niko na drinks na my ex, drinks na my ex, we kamu tu
We can chill in bed, we do pillow fight. You say you like how my body rotate. Kata kwako na feel correlate. Na hisi umenishikia kamote. Na hisi umenishikia kamote. Baby boom any murder. Hata other guys don't matter. Baby boom any murder. Hata other guys don't matter. Hey! Sugar, sugar. Oh, I need some sugar. Sugar, sugar.
www.djjoeandfalme.com Follow DJ Joe and Falme on Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat.
Watch out now. Introducing Alvin, a.k.a. Alvindo. Badness. Listen to this, yeah?
Unakata kuwa demi yangu na enda kwa mrobi na kurobo.
Watch out now. Introducing Alvin, a.k.a. Alvindo. Badness. Listen to this, yeah?
Magic Stanger on the beat. Unakata kuwa demi yangu naenda kwa mrogi na kuroga unakufa Na nakuja kwa mazishi yako kukula na kukunywa ni kucheke ukizikwa Unaringaga unaringa nini? Na sura mbaya takuliko mbuzi Roho chafu kama ya shetani Unadhani aga wewe ni nani? Taka, 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 taka Mapepo zina
Watch out now Introducing Alvin, a.k.a. Alvindo Badness Listen to this, yeah?
Magic Stanger on the beat Unakata kuwa demi yangu Naenda kwa mrogi na kuroga unakufa Na nakuja kwa mazishi yako Kukula na kukunywa ni kucheke ukizikwa Unaringaga, unaringa nini? na sura mbaya atakuliko mbuzi. Roho chafu kama ya shetani, unadhani aga wewe ni nani? Daka, 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 mapepo zinakufuata. Sijui hata nini nini liona kwako, hata ningejua ningeakatia dadako. Daka, 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 mapepo zinakufuata. Sijui hata nini nini liona kwako, hata ningejua ningeakatia dadako. Uli nikata juli juanda kukata, juka ungea nikata mine ngea kukata. So nikangoja wendo nikata fast, cause I'm a gentleman and ladies go fast. But let me tell you something young woman, apana wekea wanaume roho ya chuma. Ukikatiwa je kubali kukatika, ama ukizeka ndio maringo itaisha. Yeah, bure kabisa na kwende kabisa, tuma best yako akuje hizi ngoli bakisha. Bure kabisa na kwende kabisa, tuma best yako akuje hizi ngoli bakisha. Yeah, unakataa kuwa demu yangu, naenda kwa mrogi na kuroga unakufa. Na nakuja kwa mazishi yako, kukula na kukunywa ni kucheke ukizikwa. Unaringaga unaringa nini, na sura mbaya takuliko mbuzi. Roho chafu kama ya shetani, unadhani aga wewe ni nani? Daka, 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 mapepo zinakufuata. Sijui hata nini nini liona kwako, hata ningejua ningeakatia dadako. Daka, 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 mapepo zinakufuata. Sijui hata nini nini liona kwako, hata ningejua ningeakatia dadako.
Wah, two, this is a tune. Light up the man trap, pass round the room. You, two, don't be rude. Get up your seat and dance by the groove. Worldwide and on every station, playing us on every rotation. If you didn't know my crew, real time music, my undination. Mass hysteria, Cape Town to Cairo, Nigeria. The girl from Kenya, bringing the fever. Malaria, really nothing else to do. Move your body to the groove. Chini kwa chini, chuu kwa chuu. Tumewa bamba, tumewa kwa chuu. Leo ni leo, msema kesho ni muongo. Leo ni leo, msema kesho ni muongo.
Ufisiri ya lava chukama mbedi ya mebeba. Shika mporo ufikishi mbaka kwa kita. Kucha vitu mbaka jirani ya kateta. Happy, 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 happy. Akura bleki buda na kata maji mbaka je. Hapa mfuma jwa kura spama ni kubem. Na maweta buda misleki sana jokize. Happy, happy, happy. Basi mbebe nipe sabo kirama. Sabo kirama, sabo kirama, sabo kirama. Nipe sabo kirama, sabo kirama, sabo kirama, sabo kirama.
Niki mdigi fiti na cheki jwa mebeba. Niko macho kwa ke niko ma Anders Katepa, chapanisha kuni ibaki mbebi ya mesepa. Nima diva tunakawe dimanga pereka. Unakushea jofisi ya kikamorea. Jo player ala amani gari sorea. On air balance na ureverse orea. Lolas makatame orea orea.
Hakuna play kibura na kacha maji mba kache. Hapa mkupa jwa kuna spama ni kuben. Na maweta bura mistake sana jo kuse. Wape wape wape. Basi mime nipe sabo kirama. Sabo kirama. Sabo kirama. Sabo kirama.
Everywhere I go, everywhere I go. Yatie buru buru, Hamza inako. Hasla na saka mkwanja, sina do. Inabaki tu ni smoke ya dash na ina blow. Choking my core, feeling the thrill deep down in my core. I'm keeping real, don't know why figures keep on knocking my door. Ojui wana miss na ule msichana hardcore. Pula!
Sim, 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 sim
najipanga nyoe akili nywele sina taban kukoe. They want to spoil, they plot and ploy. Them kicks we tie, punchlines we floy. Atana dawa sinyoe, oh, atana panga sinyoe. Sifungi taban kukoe. Labda tuko fair ya captain na boy. These streets we ban them, yeah. Another get a holler.
Nimekuwa nasikia roho yangu ikigonga, nikikuona nasikia fiti. Tukiongea juu siamini, uliamuaje kumkubali mtoto wa kibabi na mimi mtu wa mtaani? Kiswahili ngumu lakini tunaelewana, kizungu ngumu lakini tunasikizana. Pole pole nazidi kupendana, vita kwa wingi na bada sameana. Ingekuwa hivi baada ya miaka saba na bado kona mimi. Wataongee, watanyamaza, watawabonge, watalala. Mimi nakuambia juu vile unasikia, na wajui vile mimi nasikia.
Vile rahisi nikimwona, najua nina mbali. Wakituona wauliza mbona, mbona hakikusana. Nishampata, mpata, mpata yule. Asha nipata, nipata, nipata mie.
Ukimwona kitu amindio dawa, tulizo usibebe vitu mzito sana. Leo siku yako acha ikubambe, wacha kila kitu isimame. Simu inalia ambia boya tulia, alisharushwa tafute mwingine. Leo napitia madhako tumsalimie, baadaye tumsikizie. Usisahau kuvaa zile viatu noma, usisahau takumasaji kichoka. Usisahau kuinje kuna manyoka, na usisahau kitusumbua tunawachoka. Wacha ongee, watanyamaza, watabonge, watalala. Mina kuambia juu vile unasikia, na wajui vile minasikia.
Vile rahisi nikimwona, najua nina mali. Wakituona wauliza mbona, mbona hakikusana. Nishampata, mpata, mpata yule.
Nakukabidhi moyo wangu, moyo wangu, mama unitunzie. Malkia wa penzi langu, fahari yangu, manyakwa siku nyakue. Wanijua mwenyewe, tundu kitandani nilewe, mpaka chumbani sitaki uchelewe. Tuniwe na wewe. For my baby show beze, zidisha pezi ya hazini leo. Taratibu basi koleze, hazini kole. Umenifanya zuzu, umenikoroga. Mana kwako misiwezi toka. Kabisa nimeganda, nimeganda. Hata wakisema umeniroga, kwako kamwe misiwezi toka. Kabisa nimeganda, nimeganda. Baby minawe sare, 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 sare. Tunafanana sare, sare, sare. Baby minawe sare, 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 sare. Tunafanana sare, sare, sare,
sare. She say she don't want no problem. She had my last song, that was a ringtone. Now me see that again easy touch. Before ni talk yet, just give me a reason.
I got a tongue right time.
Yeah.
an hourglass. Mtoto tam like a bananas. Making night boy want to bad bananas. But there is on an girl.
So tell me what a man got to do to be next to you.
Yeah.
Oh, tell me what a man got to do to hold on to you. Staki wende, watch our seme, nakufana wewe. And the way that you fly, I cannot deny, nitalipa ndege. Staki wende, waseme, nakufana wewe. And I cannot deny, way that you fly, nitalipa ndege.
I got a tongue right now.
Who's it giving me more now?
I got a tongue right now. I got a tongue right now.
Who's it giving me more now?
I got a tongue right now.
Sitaki mfuko ni shuke, sitaki upote. Ai, watoto wazuri pombe wabe. Usijali mabili wewe nilite.
Mr. DJ Pulo.
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1
wape. Usijali mabili wewe nilite.
Mr. DJ Pulo, yeah, yeah, yeah. Unanimaliza kidogo, unawamaliza vigogo. Mr. DJ Pulo, yeah, yeah, yeah. Unanimaliza kidogo, unawamaliza vigogo.
Yeah,
I met a girl, yeah,
lako kome kulangada. Kenyan boy don't dada. Unanitati zaga, you make me go gaga.
Mr. DJ Pulo, yeah, yeah, yeah. Unanimaliza kidogo, unawamaliza vigogo. Mr. DJ Pulo, yeah, yeah.
Kama genipa nafasi, japo tukae tuonge anyeleze. Mana moyo simazi, sijejitia kitazi. Mambo yopweke siawezi, anyezi. Oh, osijakata, ila tatubu nini nakosa sirijui. Shadata, kwake shadata. Oh, mwambe yendo teusi, sitaki kunguru weusi. Kutolaranda kwa majalala. Haja nitoe mawazo, haja nifute machozi. Haja nitoe mawazo, haja nifute machozi.
Sintu kutupa mwaya, basi twende sawa.
Letters, you are A to Z. Now you took your Aiko, Kwe to Z. You are 10 over 10.
Come on, A to Z.
You beautiful, mommy, Basi. Come on, Hari. Tell your mama. Now let your farasi come on, Hari.
I know that you don't know.
www.djjoemfalme.com.
Oh baby, come slowly, go slowly, yeah.
baby, now we're two in one. We are two in one. When I'm away, you call on me. I call on you. Niki kumis na kamu through. Yeah, to pick you. Cause baby, now we're two in one. Yeah, we are two in one. Oh, na na na.
Let me give you jungle love. bright like a diamond. Your body Kim Kardashian. I swear when I give you jungle love, you won't search anymore. Them call me Yoro boy. Tonight you can call me Mr. Loverman. Sinanga shida mi. Kwetu ananita Mr. Chairman. Sigida dodoma. Mekonye minda la Cinderella.
Fanya ukonko wa shiku na tamaa. Siamini wendi wangu mashallah.
Hakuna kesi. We uwe wangu kuneshe mapenzi. Hakuna kesi. We uwe wangu kuneshe mapenzi.
Wakinuna
na we wana go down low.
Lay on the payday, baby, get your bones and rotate.
Oh, yeah, yeah.
Playtime, baby, get your bones and rotate.
Yo, rotate.
Fanya kila kitu, do what you wanna do, baby. Who get a post on your pet? Do as I say, fanya vile na kushon, baby. Mazi wapi ma vila get. See, okay, mani lakini vila na prokoto. Vila na roll, tamu sokoto. Smile and pose for the mokoto. Cause we hot, come a go go to. Kill all come, kill all come. Kill it to kill, come kill all come. Kill all come, kill all come. Kill it to kill, come kill all come. Kill all come, kill all come. Kill all come, kill all come.
All is a poor me liga. Wait up, poor me liga. Nice to go catch a magic, magic, magic. Se pomi liga, wait up pomi liga. Na hizi tuku kata maji, maji, maji. This is an emergency. Someone call on la very good. I'm burning in energy. Baby I'm mad over you. Kila kukicha si badiliki. Ulini chengo kafunga na bao. Nasoma kama gazeti kwetu getu. Mari papa mpo wanataka date ni wape number. Me I'll never date again. Your love I can't betray. Kachupa nimejiga kila time. Machungu moyoni nikingoja. Niliapa kila time. I'll fight for your love like a soldier. Homie nigga. Wait up homie nigga. Nahisi tu kukata maje. Maje, maje. I'm say homie nigga. Wait up homie nigga. Nahisi tu kukata maji, maji, maji.
Why get shot attack, why get shot attack? Say you miss my body and you say you want my back. Think my wonder dead when you did all of that. Drink up your liquor cause you did all of that. Anyway, you say you miss me wanna come around. Hey, you want come around? No you don't. Hey, how much girl waiting at your phone? Hey, come on and them I'll leave me alone. Hey, I was blind to you. I was blind to you. I was weak to you, now you want me. Nice for what? Drink up your liquor cause you can't get it back. You must still love you but you can't get it back. Human time and you not get it back. You better live with the Arab boy. Where you shot?
Yeah, I miss a coming liquor. Wait up, oh me liquor. Nice to go fat a magic. Magic, magic. I'm say for me liquor. Wait up, oh me liquor. Nice to go fat a magic.
DJ John
city ya matatu, oh. Piga high heels na crop top bay. Watchin' go perform, man, I'm home, kuna rain. Hey, baby, mama, I'm on my way. Manicure, pedicure, bills I pay. Yeah, so city, na kunyo na silewe ma. Kwa kuni mechizi, nuza nyumba, neke shima ba.
So city, na kunyo na silewe ma. Kwa kuni mechizi, nuza nyumba, neke
shima ba. Nipe nambari, niko kusoma kisha tungani. Nantopatani pati rungani. Kisha upute keja badai. Nige msupa, nipe nambari.
Yeah, I feel the cause of two for some stress. Come on, ready, Keisha, pass you the pen. Not you any diva, last money spent. I just can't meet ya, Mr. Bagain. Yeah, that's your cause, I'm super see stress. Come on, ready, Keisha, pass you the pen. Not you any diva, last money spent. I just can't meet ya, Mr. Bagain. Yeah, I'm a super Instagram, babe. Better bend the sign is on my
to www.djjoeandfalme.com. Follow DJ Joe and Falme on Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat.
Until the course of super sea stress, come on, Renee Keisha, pass you the pen. Not you any diva, last money spent. Act like any media, Mr. Bagain. Yeah, that's your cause, I'm super sea stress. Come on, Renee Keisha, pass you the pen. Not you any diva, last money spent. Act like any media, Mr. Bagain. Yeah, I'm a super Instagram, babe. Better bend the sign is on my Pale Instagram, babe. Better bend the sign is on my Yeah, the Pale Instagram, babe. Better bend the sign is on my Yeah, the Pale Instagram, babe. Better bend the sign is on my
Namukia ni go insta Supa na kusuka nuna dinda. Ringa vile diva na tatisha. Twitter pana dhani ndalalisha. Chuma ona uyu ako dance wa mebeba. Ona uyu ako japa na mavela. Ona uyu yunginyo na wakemba. Mshike kiuno kwanza twende dada blanda.
Nasi uli cause I'm super see stress. Kama Rene Keisha basi unipe. Naju eni diva last money spend. Hata kani meja Mr. Bagain. Yeah nasi uli cause I'm super see stress. Kama Rene Keisha basi unipe. Naju eni diva last money spend. Hata kani meja Mr. Bagain. Game basi pale Instagram bae. Bena benda sign is on my Pale Instagram bae. Bena benda sign is on my Yani pale Instagram bae. Bena benda sign is on my Yani pale Instagram bae. Bena benda sign is on my
Napenda is on my Unanilenga na umevai luku tu. Nadai wifi geja na zuku tu. Na kudiem walai unadai nuku tu. Ikipita nkawe wacha juju. Boy child ashara usha dududu. Sponsor asha
jo do do jo na kudiemu alai unadai no kudu
kemba toto akufiti shikisha njugu na njiti shh cheki bro washa shasha adi moro shh bila ticha kuna shule kuja daru nyanya shh puff puff shh orosho piga shodol kuna giza shh ziki nice tuji nice uweki story shh kata maji pia shada legal life pali insta double tap depo kemba tap tap
tap tap stress kama rene kisha basi unipe natural diva last money spend hata gani mita Mr. Bugging jena shuri cause I'm super si stress kama rene kisha basi unipe natural diva last money spend hata gani mita
Caliento me lo ve, caliento me lo ve. Cosía que la vi. Que uno chaki chaki peque, que uno chaki chaki peque. Yani figa na ne camille. Tena magare na bicha, usiku na mchana. Washika dao na wasani. Mimi na mla tizo uzuri wako swa sayari
anapongela nini akitembea wendo wake asteras rangi yake kamzungu ukimuona lazima ya kudondoke mate anavyodatisha madonga kama baro baro ukijiliza eti unataka pona mpaka uonge majero jero mtoto high class nywele singa singa kimanga yani working class bila kusita nango wananga yani mtoto high class nywele singa singa kimanga yani working class bila kusita nango wananga Toto kibogo kibogo huyu mtoto kibogo
It's got to be DJ Joe Infalme. Log on to www.djjoeinfalme.com.
Anabongela nungu akitembea wendo wake asteras rangi yake kamzungu ukimuona lazima ya kudondoke mate anavyodatisha madonga kama baro baro ukijiliza eti unataka pona mpaka uonge majero jero mtoto high class nywele singa singa kimanga yani working class bila kusita nango wananga yani mtoto high class nywele singa singa kimanga yani working class bila kusita nango wananga Toto kibogo, kibogo Uyu mtoto kibogo, kibogo Yani kibogo, sijamuona kama Yani kibogo, sijamuona kama Yani kibogo, sijamuona kama Yani kibogo, sijamuona kama Yani kibogo, itadunga suti na tai Nimfuate nimnongoneze Mwambie yendo nadai, ananipa mima wenge Toto laki nai, robari Uswazi kote yendo metawala Sioni noma yani mbwana sobari Akinipa sika time inakwala Figa kamjaka yani bala Nyuma, rigi rigi Kwa shanga kiuno ni nasimama Wima, pakalfajiri Figa kamjaka yani bala Nyuma, rigi rigi Kwa shanga kiuno ni nasimama Wima Kalfajiri Toto high class Nyele singa singa kimanga Yani working class Bila kusita nango wananga Yani mtoto high class Nyele singa singa kimanga Yani working class Bila kusita nango wananga Toto kibogo Kibogo Uyu mtoto kibogo Kibogo Yani kibogo Sijamuona kama
Sema una mana, ukijibu sawa
unanipenda mimi, ndo maana natamani nikuibe. Alikupata yeye kakukosa mimi, anachopasa yeye akutunze.
Dance floor, since you make your own door, you don't need no man, no. Oh, girl, you untouchable. Oh, you're the queen who kicks the dance floor. And you make your own door.
You don't need no man, no.
A toto ana ringa na ringa na dindanda. Ana ringa na dinda. Toto ana ringa na ringa na dindanda. Ana ringa na dinda. Toto ana ringa na ringa na dindanda. Ana ringa na dinda. Toto ana ringa na ringa na dindanda. Anarinda na dinda.
Your waistline, girl. Kwanza kwenye ringa. And you need no man trying to buy you something, girl. No one know na dinda.
Si sorry, ya basi story. Umeformulate, umecontrole. Si sorry, ya basi story. Umeformulate, umecontrole.
Oh, girl, you untouchable. Oh, oh. You're the queen who kicks the dance floor. And you make your own door.
You don't need no man, no.
Atoto wana ringa, na ringa, na dinda. Anaringa na dinda, toto anarinda na ringa na dindanda. Anarinda na dinda, toto anarinda na ringa na dindanda. Anaringa na dinda, toto anarinda na ringa na dindanda. Anarinda na dinda.
Anarinda na dinda. Anarinda na dinda. Joe.
Sweet me like say again.
DJ Jordan Falme. DJ Jordan Falme.
Ha ha ha. korofi. Acha nikwambie kama unatakwa na machozi ya mtoto mchokozi, itabidi uongeze pilipili kwa biriani, otherwise kasi hivyo wanachama tuliangi atutuliangi na ndukulu ni bangi na ina harufu mbaya, ina udhi majirani lakini haidhuru, ni sawa acha wamie mashinani kaina wadhuru vibaya.
Zinatubastia kabom bom kwa kona, mina squad iko chrome na maconmen na wakora, na diploma za kufungwanisha grogon makorola na bodom na sorora, vila mna talent so mmegeuza game Sodom na Gomora. Vuta yo trouser juu acha kutuonesha tako, vuta yo mini chini na mwaibisha mamako, kona taftola na jua kupika uji sio kupiga picha uchi, unfollow nyako follow nyanyako, kutaka nyama hapa sawa chief, ibu chari tunaita usiwai blanda na beef suangale ni kaskanga. Bonga shit unatandikwa kakitamba bed cover ama handkerchief. If your god is money then you're poor to me. I have a feeling you're not who you pretend to be on IG. Kutoka nasari I've been a winner, usinieke gasoline na bado mjazima moto niliwasha utri na kamna
Finyo,
macho matu
Finyo,
mkwa tuna
Finyo,
aso jona
Finyo,
mna tuna
Finyo.
You ready for the world, is it ready for you? You waiting for your girl, is she waiting for you? Lisikia type yako like my bachelors, you can it true? IG Ben, you like up and tie, feel can it true? Ni reasoning si umanga, ujinga ndo si ukata. Sacrifice ni kuifanya for family si ochapa. Greatness ni kuamkia legacy si ochapa. Siwezi kuwa juu ya tao kakwangu tao si ochapa.
My apartment is Amsterdam, certified rasta man. Aki sometime na hang, I feel like Amsterdam, I feel like I'm the best, need to make man impress, ku fake happiness, feeling merciless. I'm ill, nantawatesa until mkubali kesi, kasi taku impress na skill, nipamba freshi, ukidea tuingie commercial steel, na kuanga messy, prepare kuingia kwa battlefield, na mwanajeshi, inyele naitwa one shot kill, na filigi fiti njua madaki action film, na believe in ziki tani by your mansion still, na give it to you.
If your god is money, then you're poor to me. I have a feeling you're not who you pretend to be on IG. Kutoka nasari, I've been a winner. Usinieke gasoline na bado mjazima moto niliwasha utri na kamna
Finyo,
macho macho
Finyo,
mkwa tuna
Finyo,
aso jona
Finyo,
mna tuna
Finyo,
panye tuna
Finyo.
Wana ume seme ishamba siyezi lima na kamna plow mbili, yengine ni afinyo peke. Niko na issue ikiwa tu yangu kasi kofia, kuma issue za vitabu za historia, jina yangu watoi wako wataisoma pia, ataka utadedi ukisema huku wai nisikia, nisha kusikia kila ya ukilia utarun next year, this year pia ilianza ukilia walai this year, best year nda quit niko high tu niko high this year, sita kuwa high next year, kanta kuwa high next year, excuses, excuse me, please sorry thank you, mission impossible, keep on ingorijo. Nice kupato ki try too hard to be perfect. Sometimes jipe rusa tu kwa ratchet. Smile kabado japita budget. Na kome pita ficha shida chini ya carpet. Inapiga, inapiga kushinda earthquake. Inapiga, inapiga kushinda earthquake. Watu na rest na wame shindo kushusha handbrake. Uhunye na rao wame piga handshake.
DJ Joe Informe. Double the pleasure, double the trouble.